ngizokwenza kanjani manje? Wangukhanya lapho umhlaba ubamnyama. Ubambisandla sami ezivunguvungwini zonke. Manje ngihamba ngedwa nenhliziyo eshukozekile. Ngisazizwe izwi lakho ebusuku obuthule. Tshela kane yami kuzolunga, kodwa mama bengikudinga la. Inkumbulo yakho kuphele sedu.
Ngoba wawazi